yo grumba ridore wa wajo ene wajo mane kini ajo kwa magi kuparo wajo luwa ora ye uma kokuma wanilwe Japondo dipo kone kuhudu mayoro Majuduru kwame dipo kwa wangu turaka engiju Jako jonbe ye ulura lura konino Somu kwa jitegi ya na somu waino lingling Yadira kwanda tulilura poya kiwoto Kwa choide ya tdiki bira bira tongio Kuol makote gima dido paro bumeno Wana wali diki yitanga inya ingilwen Kwa jia wang kwa jiluro lingling kinindo Kata mana siku kikinyoria inya dineno Yako jonbe yiru inye magwagi kwa wacho Yo jao pile magada gima neno tupingo Kwa jose donjo ye ucho ya chua ya kikanyo Bie liopo nkiko negi nyimuka tuneno Wana wali diki weki timo nguono kamano Kodhi notora jeni ngamo ikie mwapoyo Nego mato fende kwa jineki nega tineno Dang jonbe yegi nga makoro kajote Aoro bawangi totino poko tienge yegi pienge Oula mangongo enika mudino na emomomo Joka oragi kiko wene tuolo kwa jirat kido kendo kima pondo wangerie
Mutu, kama mutu anaye kula kwenye hotel, lakini siwe hotel reja reja, iwe Hilton. Otimbo wuri ar karem ari tu turgi min chiegni mi ahia 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 not bali karibu sibya ji dolom nenda ta ju kego gigo jaya abijo kego luka wuri ar kamana seri moja
Nyasachwa, ine mijuyo gimora mora mepinyini kendo ine ming'eyo kaka gidak. To koli to inegogi. Baba, lot ni e pinyni mawang'owa. Mach ni e pinyni mabiro tiekowa. To nikech niwacho niya, ndalo mag giko piny nobed machiegni, pinyeruodhi noked kendgi. Ywagruok nobedie gi muodo lal. Masirni nomedre, tungni nobedie e tunge piny ang'wen. Rudho osechopo wanene. Aywak e nyimi kaka ng'ama onge nyalo, kakwayo ni konyo wan e richo higni gi higni. Konyo kaka nikonyo Daniel e bur sibuoche. Parwa kaka niparo jokuoge ariyo mane ogur kod ludh dhano. Kano kwayo ni ruoth kichier idhi to ipara. Konyo kaka nikonyo nyithi Israel magia e piny jo Misri. Nikech wuod dhano bende kane thagruok oya ok ochur kod musalaba kod boka kano gik ni koro otho. Noywak kowacho niya, Eloi Eloi, lama sabakiani. Yende niya, Nyasacha Nyasacha, iweya nang'o. An bende aywak kawacho niya, Nyasachwa Nyasachwa, iweyowa nang'o. Yie ikonywa, kadipo ni wan joketh e nyimi kendo waseketho mathoth machon wabiro bedo e thagruok higni gi higni. To kara nego wa e pinyni. Nikech osekwanwa kaka joma onge ti. Nikech kaka naloso maber, to kara ketho mana ne ji. Akwayo ni ng'uona, nikech aonge go. To kik iyie imiya mang'eny manyalo miya cha ogandana. To kendo kik ituona manyalo miya lokra jakwecho e kind dhoudi mamoko. To nikech kaonge go biro chuna kwecho. Nikech onge go mar chan ema nomiyo Judas Iscariota nondhogo ruodhwa nikech mwandu. To nikech nyaka achak tija mar thum en higni 15 mana kagoye. To pok aneno lokruok. To koro nyoro gik sama danee lokruok. To kindana achiel wang' to achiel tur. Ma jothumbe duto e tunge piny nogoyo mau ka giwacho niya, owinjore otho nikech notimore owuon nojatend Shirati. Yawa, dau pare ndalo mag Yesu kod gurne. Petro nokwedore nyadidi. Herode ne owacho ang'o e kindgi gi Yesu Kristu? Bang' kane Yesu oywak sama notho, piny notimore nade? Yawa, wan duto wabiro tho. Mwandu duto biro dong' e piny ka. To onge ng'ama ong'eyo odiochienge. To bura ming'ado ema en ong'adni in bende. Jehova yie iked chuny jaduong' Paulo mbuya kama ber nikech owewa kod kuyo miwuoro. Ei!
Simba Tigre. Arido Burnyar, ao Timbo Burnyar, caramba.